choka toka wale wanasema hata.
Murumva Radio Ijwi rya Amerika. Twasuhuje inshuti muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera ko yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari cyohere mu Burundi, aho abanyamurenge bari muri icyo gihugu ndetse no hirya no hino ku isi ejo bakoze igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 18 bagenzi babo baguye mu nkambi y'impunzi ya Gatumba mwaka 2004. Navuganye na Bwana Mukiza John, perezida wa Mutualité ya Shikama mu Burundi, mbanza kumubaza uko icyo gikorwa cyagenze.
Igikorwa cyagenze neza. Twatangiye masaa 7 kubera twifuzaga ko abadukurikirana bari hanze cyangwa se abacikacumu bagatumba bari muri Amerika cyangwa ahandi hose, bose bakurikirana bakabireba kuri live bakabona image ibintu duha dukora, bituma dutangira dutere dutinze gatoya, ariko ibikorwa byagenze neza muri rusange. Mvuge ko dushimiye Leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi yatwemereye ko dukomemora ubundi umwaka ushize byashatse ngo kujya kugora, ariko baratwemereye naho dukomemora turi bake, ariko uno munsi twakomemore turi abantu barenga ijana. Kandi umutekano wari wose, bazanye abantu b'umutekano bacunga umutekano hose, hari abapolisi barindi baturindiye umutekano kugira ngo dukore ibintu muri umwisanzuro nyawo. Turabishimira Leta y'u Burundi.
Wowe nk'umuntu warokotse ubwicanyi bwabaye aho mu Gatumba, byabaye urora waruhari, uyu munsi wakubwiye iki? Wumvise umeze ute muri icyo gikorwa cyo kwibuka?
Nk'umucikacumu, nk'umuntu wabaye mu Gatumba biriya biba, cyangwa se wabonye ibyabereye hariya, zanibukije byinshi. Nahashitse abantu ama emosiyo menshi, hari abana bari bahari basizwe bababaye. Twafashe umwanya munini mbere yo kutwiyegereza abantu tugerageza kubabwira bahumure bihangane, sino hariho umubaro mwinshi, ibintu byasubiye kuba bishasha, birasa naho byabaye uno munsi kandi byarabigize imyaka 18 kubera kubona ahandi haryamye abantu 166. Ni ikintu n'ukuri kigize imyaka myinshi, ariko mukuri kuri uno munsi tukihagera habaye amarira menshi y'abantu benshi bahaye bibuka babo, bahaye bireprezanta ibyatubayeho byari bikomeye. Ariko umugabo wihanganye, amaseremoni turayakomeza nk'uko byari biteganijwe.
Naho ubutumwa nyamukuru mwatangiye aho mwakoreraga igikorwa cyo kwibuka bwibanze kuki?
Mesaje yatanzwe yari yo gushimira u Burundi mu cya mbere, cya kabiri kwari ugusaba kuburenga ubutungane bwakora akazi kabwo, abakozi bizokabihanirwa bikabije intangarugero kugira ngo abandi ejo n'ejo bundi ntiyakazosere kugira iki kubwa bene iki cy'ubunyamaswa gisohora kuba bene icyo ngicyo, ubundi kandi n'abarenganye bakarenganurwa.
Bwana John Mukiza, perezida wa Mutualité Shikama mu Burundi, ndagushimiye cyane icyo kiganiro uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze bwana munyamakuru.
Kiri kuri iyo nkuru hano muri Amerika, aho mu bwoko bw'abanyamurenge bahatuye ejo nanone bahuriye muri Leta ya Indiana kwibuka baguye mu Gatumba. Muri bo harimo Madame Adele Kibasumba, umwe mu barokotse ubwicanyi bwabaye mu Gatumba, akaba ari nawe perezida w'umuryango Mahoro uhuza abanyamurenge muri Amerika. Twaravuganye mbanza kumubaza impamvu bahisemo kubikorera muri Leta ya Indiana.
Uyu munsi twateranye hano Indianapolis kugira ngo duhe agaciro abacu abavandimwe biciwe hari ya mugatumba twatoye Indiana kuberako hari community nini cyane y'abanyamurenge kandi na community nini y'abacikacumu
wowe rero wabonye ubwicanyi bwabereye mu gatumba wari ukiri umwana uyu munsi urakubwira iki ibyo bikorwa murimo mukora byaguhaye iyihe shusho muri wowe wumvise umeze ute
nk'umucikacumu uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane no munsi utugira nkihahamuka kubera ibintu twabonye n'ibintu twaciyemo ariko kandi ni umunsi twumva ko dukwiye kureka byose tuba turimo kugira ngo duha agaciro abacu bambu ubuzima wa munsi batabishaka no munsi w'agahinda kenshi ariko kandi ni umunsi wo kurema ibyiringiro bishasha kubacitse ku icumu
ubutumwa muri butangiraho ngaho cyangwa se ubwo mwamaze gutanga dore ko ikiciro cya mbere cyo kwibuka cyarangiye buribanda kuki muri rusange
turibanda mu kusaba abantu bafite inshingano zo gutanga ubutabera kubikora vuba kuko bimaze iminsi myinshi imyaka 18 yose tumaze twibuka nta butungane cyangwa se ubutabera turabona kubera ko aba bantu bacu ababishe baravyivugiye baravyitangariza bonyine nyuma y'uko bamaze kubica kuri ubu ngubu birababaje cyane kandi ntago tuvyumva ukuntu abo bantu bakigenda na freedom yose mu gihugu cy'u Burundi muri Eastern African Community mu biri bihugu byose bya Eastern African Community bakagenda ba nta kibazo n'ubwigenge bwose batarafatiwe ibihano bihwanye n'ubwicanyi bakoze reka ntange ubutumwa bweruye ku muryango w'ibihugu bihuza Afrika y'Uburasirazuba aho u Burundi ndetse na Congo biri membre y'uyu muryango u Burundi nibwo bufite inshingano zo kuzana runo rubanza bakurikije amategeko yabo aba bantu bagahanwa z'intangarugero kugira ngo bihisomo abandi bose bakoranye nabo ndetse n'abandi bakomeza gutekereza umugambi wo kwica inzira karengane ikindi ndashaka gutanga ubutumwa kuri uyu muryango again wa East African Community ndasaba rero urukiko rushinzwe guhana abakoze ibyaha bihujije muri uyu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba ko bafata bano bakurikije amategeko yabo aba bantu bagahanwa mu buryo bw'intangarugero cyane cyane igihugu cy'u Burundi kuko niho byabereye rwose ndasaba umukuru w'igihugu ni nawe chairman wa Eastern African Community bunyine ko yahaguruka agafata bano bagabo akabashikiriza ubutabera kugira ngo bahanwe kindi ku banyamuryango bacu hano ba mahoro ndetse n'abanyamurenge bose batuye ku isi aho bari hose ndabihanganisha ngo bihangane kandi ibikorwa byose birimo twabasabye kugira ngo dukomeze gushakisha ubutabera turasabira kuvyitabira babicishije mu buyobozi bwabo bwibanze
Madame Adele Kibasumba president w'umuryango mahoro uhuza abanyamurenge muri Amerika ukaba numwe mu barokotse ubwicanyi bwabereye mu gatumba ndagushimiye cyane iki kiganiro ha iradijwe rya Amerika
urakoze cyane Jeffrey
mukomeje kumva radijwe rya Amerika ivugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi tugeza mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
Reka nongere ngo ikaze ukomeje gutega amatwi radijwe rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Uyu ni umwanya tubagezeho ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo Seko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri mikro uyu munsi mugiye kubana nanjye Doris Mugisha. Bakunzi bacu tugiye kuganira ku myumvire ikunze kugaragara ivuga ko ugomba kumvira inama zose ugiriwe rimwe na rimwe utamaje gushishoza bigira ingaruka ku wazigiriwe. Hari abavuga ko bagomba gukurikiza inama zose bagiriwe batabanje gushishoza ugasanga nyuma bibagizeho ingaruka. Urugero gukorerwa ihohoterwa ukagirwa inama yo kubiceceka kujya kwiga ibyo utihitiyemo kubera ko wagiriwe inama ubanze gushishoza nyuma ugasanga watakaje umwanya wawe rimwe na rimwe ugasanga mu gihe ugiye gushaka umugore cyangwa umugabo uragenda ugirwa inama zitandukanye z'abashatse ndetse n'abatarashaka bikarangiriza inama mu by'ukuri zose uzigendeyeho utabanje gushishoza ese koko izi nama nagiriwe ni ukuri Mu kiganiro turaza kongwa ubuhamya bwagezweho ingaruka no kumvira inama zose yagiriwe gusa bikaza kurangira bimugize ingaruka turaza kumva kandi ikiganiro twagiranye na Isimbi rya Yesu usanzwe umenyerewe ku mbuga nkoranyambaga atanga inama zitandukanye mu buzima. Araza kutubwira zimwe mu ngaruka zigera kuri uyu muntu wagiwe inama zitandukanye ariko ntabasha mu by'ukuri gushishoza. Turaza kumva kandi urubyiruko rutandukanye batubwire nabo ese ni ngombwa ko igihe ugiye gufata umwanzuro cyangwa icyemezo runaka ugomba gukurikiza inama z'abantu. Mu kiganiro ejo kiri kugaruka ku myumvire ya bamwe bumvira bakanashyira mu bikorwa inama bagiriwe n'abantu batabanje gushishoza bikaba byabagiraho ingaruka mbi. Mugenzi wacu Noel Imana Ishimwe yaganiriye n'umwe mu bahuye n'iki kibazo, umubyeyi wo mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda utanga ubuhamya bugufi bw'uburyo yayobejwe n'abamubwiraga ko yarozwe uburwayi bwamuteraga kunanuka cyane agatakaza igihe n'amafaranga kinini yivuza mu bavuzi ba gakondo, nyamara nyuma yajya kwa muganga bagasanga kunanuka byaraterwaga n'uko yanduye virusi itera SIDA. Uyu mubyeyi asobanura ko kumvira inama z'abantu utabanje gushishoza bigira ingaruka. Reka tumwumve.
Je nitwa Mukeshimana Ernestina, naje guhura n'ikibazo cy'uburwayi ariko sinabije kumenya uburwayi bw'indwaye ubwaribwo. Nza kuremba ngera kure njya kuganiriza umuntu umuturanye, muganirije mubwira kuntu narwaye no kuntu numva umubiri wanjye meze no kugenda acikagurika intege mu buzima bwanjye. Bimubwiye arambwira ati ubwo ni uburozi, ayo nama ni ihembe bakohereje ahubwo rigenda ari gukamuramo amaraso kugira ngo uzapfuhedenutse wituye hasi. Nibyo najyaga numvagana naho binankora.
Izo nama se wagirwaga n'abantu benshi izo zagudarikiraga gukora iki?
Kujya mapfumo kwifuza uburozi babandi bakavanga bo kenshi na kenshi abambwiraga bambwiraga ko ari ihembe banyuhereje. Yaryo genda ari inyumisha ari nkwa maraso ti kuko no mugupfa kwawe uzapfutembagaye nta maraso zabuvuga ngo nasamba mu nasamba afite maraso kuko bambwiraga tizaba udafite maraso kwa busamba usambike kandi uko nange nkabyumva ngo
izo namuka zumva gutyo
nazumva ngutyo umva ko ari ukuri bambwiye naramaga nanuka nkahama bundi ingwana nyinshi nahuraga nazo zase kugenda numvumu cyitse nk'imiji.
Ubwo se wowe muri icyo muri kugira inama ntiwabuze ibintu byo gushishoza?
Nago nge nafashe gushishoza. Ntabyo nabashe mbese ngo nashishoje. Nago nashishoje pe. Ahubwo nge numva ko byanga cyakunda numba ura muganga nani imiti yamaye bitaribyo. Narabwaga ati mushati undi muvuzi. Nge mu bandi ubwo ngubwo bakambwa ati tuzakujyana kwa kanaka. Mama nibwo yumvise ngo bagiye kujyana kwa Makara. Ha kumusaza w'umupfumu mama aravuga ati nibishoboka mu bapfumu simbishaka.
Wari umaze igihe kingana iki se wivuza gute?
Nari maze nk'amezi abiri n'igice. Ya miti nayinywa byagera mu nda nkaribwa. Nkaribwa bikomeye mbayaho umugabo wanjye ariko akajya bifata nk'ibisanzwe. Abonye ko ngeze kure kubyona naryamaga mu ishuka. Nitonatona ukamera nk'aho nanditse kane. Nabeza kumutera ikibazo. Nibwo mugaba yase avuga ati ko se ko bavuze ko iri ihembe iri ni iri ihembe koko mita njya kwa muganga mamagara mama ntambwa ati siko banjanye kwa muganga. Abaganga barampimye bashaka indwara barayibura bajya gupima amaraso basanga naranduye. Mu gusanga naranduye mu kwimbwira numva nibishoboka taje kumpabaza batumye umugabo wanjye arabyanga byanga kuza kwipimisha bibaho burundu kugeza n'izisa. Ubwo ngiyebwo nahisemera ubwo mfata imiti nyuma y'iminsi nk'itatu numva bya bintu byahekenyaga numva nibikimekenye miti ndayikomeza maze imyaka ibiri ndi ku miti ubu ngubu kugeza n'itsa nuko mbayeho gusa bo nabwira bo ntakagira abantu baboshye ukamoshye ni mabi pe amoshye ni mabi cyane kuko nanjye nsize ubuzima ubwizo mpamvu ariko ubu ndakomeye ndakora mfite abana babiri nta kibazo ufite.
Byagusigiye irihe somo ubwo?
Somo byasigiye ni somo rinini cyane. Rinini pe. Kumva naza kugira ngo numvire izo nama. Simba nangana na ngutyo. Mpamvu umuntu munini cyane.
Ubu se abantu bakigendera ku byo babwirwa badashishoza wabagiriye he nama?
Ni inama nabagira nuko bareba kure. Umuntu wo hirya aza akambwira ati kora iki. Iki nibagikore. Kuko akubwiye ngo ujya kwivuza. Ese urahivuza ute? Uzi neza ko iyo miti bagiye guha ari iyihe burwayi?
Ingaruka byakugizeho si icyo gihe
nzi. Ingaruka byangizeho ya miti nankwaga niyo yangize ingaruka zikomeye. Naraye inkwaga nkacikagurika kugeza naho najyaga kuri wese wo kujyana itume nk'abandi nge nkituma imyanda irimo amaraso. Iyo nyine bitewe na ya miti nanweye. Iyo miti niyo yaniraga ingaruka zikomeye. Ubundi umwanzuro nge nababwira mbere yo kumva izo nama batega amatwi bumve. Ariko nunabumva ubanza witekereza uvuga ate se ibyo bari kumbwira nukuri.
reka dushimire uyu mubyeyi kuhamya yasangije mugenzi wacu Noel Manishimwe. Ni kenshi umuntu rwose usanga mbere yo kuba yakwifatira umwanzuro yiyumvamo ko agomba kubwira abantu batandukanye kugira ngo abone uko ufata umwanzuro. Nkibutsa ko ugikomeje gutega amatwi 104.3 FM aho uyu munsi turi kuganira ku myumvire yo gukurikiza inama zose ugiri utabanje gushishoza aho bigira ingaruka nyuma. Hari bamwe bumvira inama zose bagiwe batabanje gushishoza cyangwa se ngo bashungure bakazimira bunguri bikarangira bigize ingaruka zitari nziza kuri bo. Isimbi Shingiro Anuarite ni umubyeyi umenyereye ku mbuga nkoranyambaga nka Isimbi rya Yesu atanga inama zitandukanye z'uburyo abantu bashobora kubaho mu buryo buhamye. Avuga ko kwemera inama ugirwa utabanje gushungura biterwa hanini no kutigirira icyizere, bikanashingira ku mikurire wagize n'amagambo y'urucantege wagiye ubwirwa bikica amarangamutima. Mu kiganiro kigufi yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore, mu kiganiro ejo arakomoza kungaruka ibi bigira anatanga inama z'uburyo bwo kubisohokamo.
Uburwayi bubera ahantu amarangamutima iyo ava mu burere uko warezwe bikomere wagiye uhura nabyo mu buzima bwawe bigatuma wowe ubwawe wumva nta cyizere wifitiye iteka ukeneye gufatirwa imyanzuro n'abandi
kagira ngaruka ki
ubundi nta muntu wigira. Ni byiza nubwo waba utarwaye gukenera inama z'abandi. Umuntu wese uri normal aravuga ati si iki kintu abandi bakivugaho iki, ariko iby'ahandi biza bishigikira ibyo ufite mu mutima wawe. Bigira ingaruka rero iyo abandi bantu bagufatiye umwanzuro ukagendera ku by'abandi kuruta ibyawe. Iyo uhombye cyangwa bipfuye icyo gihe wihagararaho ngo urwane n'ingaruka z'icyo kintu, ahubwo ugwa muri mukobo kavuga ngo baranshutse. Kandi wenda mu buzima inshuro zose ibyemezo dufata haba hari amahirwe ko biri bucemo cyangwa bidacamo. Umufasha kwizamurira icyizere, kongera kwikunda, kwibabarira no kumva ko ari umuntu w'agaciro. Hari igihe koko biba bisaba kumvira undi muntu ari nk'umwenjeniyeri wawe akakubwira ati ntago bino bintu bigenda gutya, ntago wamubwira ngo ndabishaka gutya. Ari nk'umwana ugiye kwiga ibintu runaka hari amahitamo y'urushako ukajya gushaka kubera ko bambwiye.
Undi muntu yagakwiye kwitwara gute mu nama zose giriwe?
Ikintu cya mbere ugomba kumva umutima wawe, nabwo nanone ukitonda, apana kufata umwanzuro mu gihe ibintu bishyushye cyane. Ndashaka gukora ibi, ugatuza ukabaza abantu batandukanye muri iyo domene wakuramo umwanzuro mwinshi.
Hanyuma rero wahuye n'iki kibazo?
Yego.
Agisohoke mate?
Namubwira nti nakomere ntabwo isi yahagaze, ibyo bintu abivanemo amasomo y'ubuzima, ntajye mu nguni yo kuvuma uwamugiriye inama cyangwa abamugiriye izo nama, ahubwo afate ibyo byago yagize cyangwa iyo esheke cyangwa uko kuntu bitaciyemo abigire ikintu yahagararaho azamuka mu bundi buryo, yitegure ko ejo azakosora iryo kosa.
Arakoze cyane mugenzi wacu Honore Ishimwe ku kiganiro cyiza agiranye na Isimbi usanzwe umenyereye ku mbuga nkoranyambaga nka Isimbi rya Yesu, akaba ari umujyanama mu mibereho n'imibanire ibi bizwi mu ndimi z'amahanga nk'abakoci cyangwa se nk'abakansera. Mu kiganiro ejo twaganiriye n'urubyiruko ruteranira ahazwi nko kuri Maison de Jeune Kimisagara mu mujyi wa Kigali. Twaraganiriye badusangiza ibitekerezo ku myumvire yo gushyira mu bikorwa inama igiriwe. Uru rubyiruko rwagarutse ku myumvire niba bibaye ngombwa kugisha inama cyangwa se atari ngombwa. Badusangije ibitekerezo bitandukanye, bamwe bavuga ko hari imyanzuro bafashe bayigiriwemo inama bikagenda neza, abandi babona ko umuntu aba ari we ukwiriye kwifatira imyanzuro n'ibyemezo by'ubuzima bwe. Hari n'ababona ko inama ari ngombwa ariko nyir'ubwite akwiriye gushishoza. Reka tubumve mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Christella Uwikeza.
Ni ngombwa cyane ibintu ugiye gukora, hari abandi baba barabikoze, hari n'abo ufatira urugero, ukaba ngombwa ko mu cyemezo ugiye gufata muri icyo kintu ugiye gukora ugomba kugisha inama abantu. Nk'ubu njyewe ahantu nirukaniro ni kure cyane, mu karere ka Burera ni kure ya cyanzanye hano kwiga umuziki. Nabanje nagisha inama ntabwo ari ibintu bibabereyemo cyane, n'ubu ndacyakenera abantu bangira inama.
Igihe numva inama itaba ngombwa ikintu cyerekeye n'ubuzima bwawe, ubuzima bwawe ku buryo ejo bundi nikikugiraho ingaruka uzarenganya umuntu ukugira inama.
Hari igihe nyine narakaranyije n'ababyeyi banjye, ariko njyewe ntabwo narebaga amakosa yawe, gusa nkareba amakosa yabo gusa. Ariko inama yarakoze kuko yarebye ku mpande ebyiri, nsobanurira amakosa yanjye nawe anyemeza amakosa yabo. Byarakunze kuko narabikoze birahinduka, tumeranye neza.
ntabwo ari ngombwa bitewe nuko hari igihe umuntu ashobora kugufatira imyanzuro nyuma wenda waza kwitekerezaho ukabona imyanzuro wafashe bitewe n'abandi atari mwiza
nyine nanjye hari abantu nyine numva bavuga nyine ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina byiza wenda bangiye inama akambwira ati ngiye gukora ntabwo byaba ari byo cyabyiza kugiraho ingaruka bambwira ngo bifite ingaruka nimbe nanjye
uruhande rwanjye iyo umuntu angiriye inama mu gihe ndabanza ngatekereza neza nkayirebaho nyine ko ibyo bintu koko mbikeneye yambwiye nyuma nazanga mbikeneye kandi cyane atangira kugerageza kuzishyira mu bikorwa
hari byinshi budasobanukiwe nyine nkajya nko mu muhango ariko nazi uko bitwara uko bigenda nyine uko bikanshanga nkagisha inama
Uwikiza Christella turamushimiye kuri ibi bitekerezo yahawe n'urubyiruko rutandukanye aho bavugaga ku myumvire yo gushyira mu bikorwa inama zose bagiriwe Christella urakoze kuba waraganiriye n'uru rubyiruko rugatanga ibitekerezo byabo
yego Doris byari byiza cyane urubyiruko rwadusangije ibitekerezo bitandukanye
wowe insanganyamatsiko y'uyu munsi uratanga iki gitekerezo
igitekerezo cyanjye kuri iyi ngingo nuko inama ni ngombwa mu buzima wowe wagiriwe inama n'ubugomba kwifatira umwanzuro wa nyuma uwo mwanzuro ufata wabanje gushishoza kuko ni wowe wenyine ubuzi neza impamvu kugira ngo hato ejo hatazagira no kugira inama byagira n'ingaruka ugasangura murenganyije
reka dukomeze dusomera ubutumwa bw'abakunzi bacu bagize icyo bavuga ku kiganiro cyatambutse ubushize
kaduhere ku butumwa bwa John uherereye mu mujyi wa Kigali aho yagize ati hari igihe abantu bakundana umwe muri bo afite icyo akurikiye ku wundi iyo amaze kukibona niwe utangira gusebya mugenzi we ashaka impamvu zo gutandukana naho umwari uherereye mu karere ka Kicukiro yagize ati gusebanya birababaza cyane nanjye narasebejwe noneho nsebwa na papa w'umwana naho Emmanuel yagize ati birakwiye ko wamuvuga mumaze gutandukana kuko hari umukunzi witwara nabi naho Claude uherere mu karere ka Bugesera yagize ati nanjye byambayeho gusa kuko namukundaga ntago nigeze mbasha kumusebya ahubwo namweretse ko byambabaje ndanamwinginga ngo agaruke ariko ambwira ko twaba inshuti zisanzwe bakunze ibikiganiro nongere mbibutse ko mu gihe mutwoherereje ubutumwa mwajya mutwibwira mukatubwira amazina yombi ndetse naho muherereye dukomeza uwamurera Placidia yagize ati mu gihe utandukanye n'umuntu uno nabwiye kugenda umusebye naho Florence ati ntabwo bikwiye kuko birababaza cyane naho Shumbusho Christophe uherereye mu karere ka Kirehe yagize ati nta muhungu wari we wese udafite gahunda yo gushaka yakunze ntakindi aba yifuza kuryamana n'umukobwa naho Pierre uherereye Save yagize ati mwatandukana ariko gusebanya si byiza umukunzi w'ikiganiro ejo utaratwibwiye nganatubwira haherereye ufite nimero iherwa na 72 83 yagize ati kugira ngo umuntu agusebye mu gihe mutumvikanye bikunda kurangira bigize ingaruka kuko birababaza cyane bikaba byatuma umuntu yiheba ubu nibwo butumwa mwadusangije tubuhiniye aha tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu
reka dukomeze ikiganiro twumva ikinamico ngira ngo ugire ikinamico igaruka ku mibanire y'abantu batuye mu duce dutandukanye
Ngira ngugire ni kinamico igamije kwigisha abatuye mu nkambi n'abatuye hanze yazi imibanire myiza kurwanya inzangano zituruka ku mateka y'ibyahise birinda ibihuha bishimangira inzangano ndetse no kubiba amahoro hagati yabo Iyumvira igice cya gatanu cy'ikinamico ngira ngugire Duherukana Karisita asezeranya Murekatete kuzamurwanirira mu miryango y'iwabo mu nkambi ya Mutenderi kuko yamushatse batabishaka Murekatete nawe amusaba kuzamurwanirira ariko akirinda kurwana nabo yaba byaramushobokeye sera nimukurikira umukino
mwarimu mupenzi karibu muri boutique chez Gilbert nakinjye kugurira mwana wa mama uramba barira kabisa
mvara bivuze ko umuntu yinjira muri boutique ataje guha
yego cyane rwose kabisa ntabwo nje gusuma ntabwo nje kuburira mu
nageze gute se kandi
byaramenyekanye ko uburi inzoga abanyeshuri kandi ngira ngo urabizi yuko urongoza bw'agace ka Cyanzibe ndabara bwihanganisha kintu
ariko nagorwa Gilbert mubonye cyashara cyabonetse none mutangiye kongirira ishari kwete
mvere abantu kuno bameze ntabwo ari ishari imunama nawe urayibona ko ushuri zafi ishuri
ndabizi
n'ibyo bavyiza abanyeshuri baje bakugana mu masaha y'ishuri bashaka inzoga ukazibima
umva mbese
kuko izi bahaye niba bakije ahubwo basha bigira hijya gushwana za Cyanzige cyangwa no makambi wabo ugasanga ni nawe havuye zanda zitateguwe cyanke
n'injyane zishingiye ku macakubiri hagati yabo
reka nkubwire rwose mupe abanyeshuri banyu mwabazirika mwabafungirana mwabashyiraho imbwa zibarinda
njye yawe Gilbert sinzasubiza inyuma amafaranga azinjira muri botike yanjye
kandi bari abana ba Rwakayozo banteza imbere kubi nibo bonyine binywera ikiyeri hamwe n'abakire ibindi cyanzige nahabi wacu binywera ibigage gusa
yewe gaye we mona mi Gilbert amarongo menshi aziba amatwi
njye
narinjye gukuburira gusa kuko umunsi byarinze inkombe uzopfungwa
nta wapfunga cyane
cyane ngine ndabibwira abarongozi bakwimure hafi y'ikigo cy'ishuri kujane hirya ubwo nyuzo bawungu
ogiye kongambanira se mupe kuri impunze mugenzi wanjye waretse ntishakira amaronko koko abo banyeshuri hari abo babyaye ubundi
aji karami Valentine kare natekereje kuri cya kibazo cyawe n'abanyacyanzige bene wacu sanga ibyo naye nakubwiye nawe ngushutse sinawe ngufashije
umva kandi
nkubwire
ko ugiye kubihindura Valentine
cyane
narahiye rwose ko nzajya nigana nawe na Rugamba kuko nimwe tumenyeranye
wabihindura
kiriya kigrupe rwose apana kabisa
nibyo ubwire nyine ko nta kintu nawe ngufashije aho kugira ngo mbaveho nze twigane wa batatu gusa ndumva wakwihangana ukagize ntawe ugutuka se ko ntawe ukuniganya ijambo iyo ushatse kuvuga numva kwanga kuza kwigana nawe atari wowe waba wiheje
agahwa kari ku wundi karahandurika sha wirengagije ko Rebeka bamuhimbye inkene uragira ngo nange bazampimba izina koko
nyamara nibyo byiza kuko uko wigana nabo wumva uko bavuga ni nako uzabigira ikinyarwanda cyiza ubundi tukazaragize urumva experi mu kinyarwanda ntawongera kuguseka
byari byo reka mbanze nsigeho neza
nta kibazo rwose ariko iriya gurupe twigiramo byinshi ntitugomba kwiyugikana amasomo twenyine
ibyo byo
ntacyo twaba twunguka umuntu uzashaka kuguseka nzamubuza nariyo yazina bise Rebeka nzababwira ko rimubangamiye baricikewe
ntacyo none ubwo tuzaba turi kumwe ubwo nzaba ntekanye
ese ubundi waje tukajyana iwacu tugasangira we iwacu batetse inyama kandi ndabibe zirazikumbuye
ndazikumbuye byo
ni ukuri pe
umwambi se ndi wapfa guteka inyama gusa ntakubeshye ibyo mu rugo bamenye ko nageze iwanyu bambamba
wiki ibyo uvuga ni ukuri
cyane da
wo kubambira iki se we kubwiza mpamvu ngwino tugende ngwino tugende ari ngwino tugende oya ngwino tugende
Gilbe ufite umwanya se tuvugane
Ni sogoro kase. Ndi kupanga neza ya mavide mbakameneka. Kwa ni mchaka chane na wabihagaritse.
Wabihagaritse si nhindu.
Aha. Ubundi se niyo yameneka nzongera kuyakoresha iki ko rubanda batangiye kongera amajanja dono.
Gute se.
Iyi si mana. Nta muntu n'umwe ushaka ko mugenzi watera imbere.
Ntumbwire ko nawe bakugenje nkanjye.
Ubu se byakugendekeye bite dono?
Ntuzi ko se nari mfite gahunda yo kwisabira udufaranga mu ishyirahamwe. Hari ako nakoramo agashinga niyo kaba gaciriritse.
Ndabizi. Bongeye barakwimase
cyane.
Cyaba bikabije.
Wa munyagwango nimureka tete n'abagenzi be bambwiye ngo kereka nimara umwaka nitabira ibikorwa by'ishyirahamwe nta munsi n'umwe nsibyera.
Yego ko.
Ariko urumva atari amaco yo kuyanyima.
Umwaka wose.
Osera.
Cyakora mureka tete kugenda wa mubyeyi.
Sindwa.
Aha. Warivuyemo mbese ko numva ntacyo ri kumarika.
Nanjye nabitekereje ariko ndavuga nti reka nkore ibyo bashaka ndebe ko umwaka nushira bazayampa koko cyangwa byari ukunyikiza
sha dona ukuboko guhemuka guhora kuri hari hakoko ubu mureka tete hejuru ibyo yagukoreye ntaranyurwa koko kutunguwe se dona uyu nkuru yuko ari we waroze umwana wawe uherutse kwitaba Imana ninjye wa mbere uyumvanye
utekeje ribe
yego
ibyo wabikuye wabivumbuye ute koko ko kwa muganga bambwiye ko yari arwaye indwara zituruka ku mwana
aha ariko mwanda wishende ko babije cyangwa kubize kwa muganga babasha kubona uburozi
ibi bintu bibaye ari byo kuko mureka tete n'umuryango we wose nabihimuraho
ubwo se nibihoreza bakibonye ari amafaranga dona
nacyo bimbyi
kubona ari nawe uyoboye rirashyira hamwe ryanyu
ye baba we ahubwo se wa mugani wa Jiriberi Donatara hitamo kwihimura cyangwa gucisha macya kitabira ishyiramwe agahabwa inguzanya ashaka naho ubuta
tandukanye ugite cyanjye kuri insanganyamatsiko twari dufite uyu munsi nge ntekereza ko umuntu wese ahava akagira kenera inama zitandukanye z'abamukikije gusa none nkemera ko cyangwa se nkizera ko inama ya nyuma ari umuntu yigira ku giti cye
wakoze kubana natwe uyu munsi
inshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru